Isithombe sesishiyagalolunye. UJona eNinive. UJona 3 verse 1 to 10. UNkulunkulu wakhuluma futhi noJona. Hamba uyoshumayela eNinive lo mlayezo engiwushoyo. Waya eNinive wacwayisa abantu wathi, emva kwezinsuku ezingamashumi amane, nizobhubhiswa. Bonke abantu nenkosi bakhala kuNkulunkulu. Bacela ukuthi abasindise. Baphenduka, bayeka ububi. UNkulunkulu akabe esababhubhisa. Bangani, sonke sifana noJona nabantu baseNinive. Asimlaleli uNkulunkulu, futhi senza okubi. Kumele sijeziswe. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda. Wathumela uJesu ukusixwayisa, futhi asisindise ebubini. UJesu wafela izono zethu. Wayesethuneni izinsuku ezintathu. NjengoJona owahlala izinsuku ezintathu esiswini senhlanzi, uJesu wavuka kwabafileyo ukuzonika ukuphila okuphakade kulabo abazoshiya izono bamlandela.